labada mas'uul ee ugu cadcad ee tartamaya doorashada Turkiga ee madaxweyne Erdogan iyo 20kii sanadood ee u dambeeyay xilka hayay iyo hoggaamiyaha mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu aad ayay isugu dhow yihiin. Natiijada iminka la hayo waxa uu madaxweyne Erdogan helay 94.4% halka murashaxa mucaaradku haysto 94.8%. waxaana u badan tahay in doorashadan la gelayo wareega labaad. Murashaxa saddexaad ayaa waxa uu helay 5.3%. guud ahaan dadka codeeyay waa 88%. dhinaca doorashada baarlamaanka waxaa ka horeeya xisbiga AK Party, waxaa la tiriyay ilaa 83% codadkii dadka Turkiyiinta ah ee ku nool dibadda waddankaasi. goorsii horeysay ayaan Cabdifataax Xasan Yuusuf oo barti siyaasadda iyo diblomaasiyadda weydiiyey jawiga ay doorashadu ku dhacday.
waxaa la dareemayay inay ku bilowdeen jawi degan, nabadgelya, nidaam dimuqraadiyaysan. dadka shacabka dareemaysay dad aad u qeyraysan oo qof walba uu jecel yahay inuu codkiisa ku soo rido sanduuqa kii xanuunsanayay, uu dhakhtarka laga soo kaxeeyey, qof islaanti da-ad ahayd lasoo kaxeeyey si uu codeyso. waxaas diiwaangeliyey dadkii ugu badnaa abid isdiiwaangeliyey doorasho waxay gaadhaysay 4.6 million oo qof. waa doorasho ka duwaneed jawigeedu doorashooyinkii hore. marka waxaa la rajeynayaa kolay go-aanka ugu dambeeya guddiga doorashooyinka inay ku dhawaaqaan tirooyinka iyo codadkaba. laakiin marka la eego nidaamka axsaabta ku tartamaysay nidaamka dimuqraadiyadanba, wuxuu ahaa weji ka duwan wejiyadii hore ee doorashooyinka dalka Turkiga looga bartay.
dadka reer Turkiya ee ahmiyaddooda koowaad waa maceeshada oo aad u kacday, lacagtii liiraha ahayd oo iyaduna hoos u dhacday oo uga sii dartay dhulgariiradii isu dhowaa ee waddankaasi ka dhacay. qolyaha mucaaradkana waxa ay moodaysay inay ololahoodii oo dhan ay arintaasi ku salaynayeen. doorashadani haddii aynu ku noqono aad iyo aad ayay uga duwaneyd doorashooyinkii hore waddankaasi ka qabsoomi jiray. waa mid ay isha ku hayeen caalamku, gaar ahaana reer galbeedku. dadka ka faallooda siyaasadda Turkiya ayaa waxay qaar aaminsan yihiin wadamada reer galbeedku ay door bidayaan mucaaradku inuu guuleysto, gaar ahaana Yurub. ruushka oo kale waxaa lagu xamanayay inuu Erdogan guusha uu la doonayo. waxaa dhammaanaya oo kale oo xusuus mudan heshiiskii 100 sano ahaa ee Turkiga lala galay, kuna saabsan khayraadka isticmaalka Turkiga dhinacyadiisa yaalla. Yurubna ay doonayso in heshiiskaas aan wax badan laga bedelin, laakiin uu madaxweyne Erdogan isagu uu wacad ku maray inuu isbeddel weyn uu ku samayn doono. dalalka kale ee Yurub ku yaalla ee isha ku haya doorashadan waxaa kamid a dalka Sweden oo iyaduna la sheegayo in ay doonayso in uu mucaaradku uu guuleysto. sababtuna ay tahay in mucaaradku ay ansixin doonaan arjigii ay ku dalbadeen inay ka noqdaan qayb xulifada NATO oo uu madaxweyne Erdogan uu is hor taagay. sahra.